Ngoja nikuulize.
Niulize mbusi.
Una nini? Unakulanga kingwelo?
Trendybeats.com.
Yeah. Hii ni story ya pedi wangu. One day we gonna win. Oh, you ambassa. Jaza wezi makesi ziko pending. We've been fighting for the same things. One day we gonna win.
One day we gonna win.
Yeah, yeah, yeah. You can tell we've had enough. Every corner's burning up. Free the people, free the land. Watch it work in Pakistan land. Economy mbaya kuna works. Youth man ameanza kuplant. Kazi ni kazi, janta ni janta. Hata kama napanda ganja, Kenya imejaa viwanja kuliko London, kianza kuzipanda, watu watajipanga. We're running out of answers. Tumelali mkwanja, natunge kwa wakwanza kufukuza cancer.
We need to legalize, not to find a king in rise. Oh, yeah, yeah.
Number to generalize, we need to think twice. Oh, oh, mi uomba sana.
Baby, wangu,
mi uomba sana. Jaza wezi makesi ziko pending. We're fighting for the same things. One day we gonna win.
One day we gonna win.
Oh, oh, oh. If we ever legalize, I believe it, yeah, we might. Mr. President, I have one question. Will you pay the people, paying the price, doing time, wasting life? Do ya bangi tu akondani ya prison. Aki, my brother, was alright. He was never into crime. Alishikwa in his prime, and that's messed up. Hii Kenya tuna survive. Matajiri one side, tumeshindwa kupigana na corruption. Moment of silence for my brothers. Walo nishikwa na shada. Hatuwezi kunyamaza. Ju wengi wamemado. Walo walizichanganya, wakatuparada. Walo walituwachanga. Jua wakupewa dawa. Kitambo ilikuwa laana. Etu kichoma sana. We si mtu wa maana. Kwani hawajui Obama alikuwa ndani ya chama, alikuwa mwenye chama. Na kupitia marijuana ndo wengi tumejuana. Kuna deal mingi sana zenye tumeelewana. Tunainuana na bado hatujapanda. Ukiomba kiomba sana.
More music on trendybeats.com.